I'm yours. Stupid.
Well.
Utafika ila unikuti.
Never.
Utaniona ila unigusi.
No.
Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu wani stupid. Utafika ila unikuti. Utaniona ila unigusi. Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu wani stupid. Yabani na ghetto, ila naishi kwa chati. Nikia muwaga kutoka lezeo, tusema kabati. Nakifika club na voshobo kyo, tusema mchati. Na bongo kiwa nani la nateka bebe kutoka Masaki. Changanue yeso blati. Moto, goose, kagoma kwenda mbuz. Sikia unaponiona na tazama nyama, ujue hapo nina mchuse. Chapo kati clues, progress on ataka news. Wakini tukana na voji chekesho, tasema na penda ukuz. Na vula likalilinjia, na kiso na njua na badilikia. Push michuma na badiligia, pesa za mama suza kuringia. Fanya mchazo, los fanya mchazo, na miyumba bovu litakuangukia. Tukivuta sana tunavutia, kimenuka sama tunanukia. Walipanga kutachafua na tuko safi. So kibajaji unafananisha na mwendo kasi. Ukifatilianga mambo ya kwako watuta kugasi. Wakileta mikunja watura wachoma na moto wa pasi. Neda kama best rapper in this town. Neda kama king called the oldest grounds. Neda kama legend, neda kama Dreeza, Weezy. Neza kanda kama Kiss Brown. Neda umana neka switch of fight. Neda kama so clean so fly. Neda kama kiss to the ladies. Wono nasema neda kama vile mtu wa bafai. Lejuo nipende las funny bro. Wezako nishama nyumbani though. Ukini onaga suna pata home. Anabidu tembe na panado. Ana hanado. We coming for you, panya road. Domana tulikukata kwa sababu when it's stupid. Utafika ila unikuti.
Never.
Utaniona ila unigusi.
No.
Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu when it's stupid. Utafika ila unikuti. Utaniona ila unigusi. Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu when it's stupid.
Kwa sababu hound is
stupid.
Out with the old, man, I'm back on my new shit. Man, I lean on the moon, but shatani and the goosey. Man, I think it's a tactic, you ain't gonna coupe. Kona ideas to mob sana. Na nkesi kitu kwe boring, then piyami nda imbia tu hosana. Piyami neza wa ibia mado banan. Mechoka kusaidia mabro kama. Asan pia punda mateke, sisoni kama nda ingia nako kana. Press like a piss on a racket. And I don't gotta use no effort. Lunya. Kuna weze kano ama nige tuwa funge maleso. Buddha. If I wanna bring it bia shua ni ya leo siya kesho. Judas. Mena fani fani okini poza venyenda manuva ghetto. I'm a clapbacking. Nobody told you ati opinion nyako ina mata. Comparison wana make ni bonoko. Mini kisha piga tapo na ngada. Paparazi ina paradira mingi. Beta ukulie vago masmata. Toka siku gani mumeona wakilinga nisha paso na pasat. Lunya kama vipi brother. Bona vijano mejana gas mingi. Kila trap no chona ina mana. Bigenerous kupate na makolabo lakini ina pass mingi. Sima nigga wengi miu wana trust tingi. Only know how to keep it fancy acting. I don't give a fuck if you're taking a cash tangy. So I'm kubali mwari, I just bring it. So I be rapping, it's ruthless, snapping the booth and master the new tracks. Capping is useless, laugh as I do this. Cast it is blueprint, that's what I use when I blast on these new kids. Oh, what really happened to you, kid? Dream stay valid, was the lucid. Oh, snap, you see the army, stupid. Think they had enough, man, deuces.